abanene mu government wetu ogerera beye ku kisawe kyesaza ekisoro ngo mukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni Tibuwabulwa agenze mu kitundu ekyo okupeereza abeeyo okumulonda bamuwe ekisanja eky'omusanvu akulembere eggwanga lino mu kaluko omwaka ogujja 2026. Pulezidenti Museveni mu kulonda kwa 2021 yafuna ebitundu 9.5 ku buli 10 ekisolo era ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne bwe baali mu lwokaano olwo ne bagabana ebitundu 5 ebyasigalawo. Pulezidenti Museveni olwaleero atandise okunoonya akalulu mu kitundu ky'ekigezi ng'okunoonya akalulu kuno olwaleero kuyingidde olunaku olwana mu omukaaga. Mu banene abali ekisolo kuliko Sipiika wa Paalamenti Nalongo Annette Anita Among'o, omumyuka we Thomas Taye Wabangirana eyaliko ssaabaduumizi wa poliisi Jenerali Kale Edward Kayihura, baminisita, ababaka ba Paalamenti n'abalala. Omukulembeze w'eggwanga Jenerali Yoweri Kaguta Museveni Tibuwabulwa babadde ayogerako n'abawagizi b'ekisolo abasuubizza nga bw'agenda okukola enguudo mu kitundu ekyo ssaako okwongera okussaawo ebintu eby'enjawulo okutumbula enkulaakulana n'ekisolo.